Walizani tumepotea, akumbe kuni tunachochea na moto nazidi kukorea. Ani kiwa mtoni mabegani sasa.
Monster!
Oya mani sianza na ho, sianza na ho, sianza na ho, sianza na ho, sianza na ho kuimba, sianza na ho, sianza na ho kuwaso, sianza na ho, sianza na ho kuwaso, sianza na ho, sianza na ho kuimba, sianza na ho. Kipindi naanza wao walikuwa shamba, wao makuruti na kanali ndo kamanda. Kipindi naanza wao walikuwa shamba, wao makuruti njuni monster ndo kamanda. Kipindi naanza wao walikuwa shamba, wao makuruti na washe ndo kama Kudomana mdeo tesipoi, mdeo tesipoi poi, 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 mdeo tesipoi. Now does it boy for him, now does it boy. Now does it boy for him, now does it boy. Now does it boy for him. Oya mani mtu akufosi, mtu amishe. Mtu akufosi, mtu amishe. Na itikari kanari na sokari. Na muda wote cheki na waza salari. Nika mandezi kikuta minya ukari. Pasi shobo kabali ya pigwe makari. Maisha yangu naishi kama katuni. Nisija fuwete kisasi na sabuni. Nanisha choka kuishi maisha duni. Nina pambana na sichoki asilani. Oya mani sianza na ho, sianza na ho, sianza na ho, sianza na ho. Sianza na ho kuimba, sianza na ho, sianza na ho kuwaso, sianza na ho, sianza na ho kuwaso, sianza na ho, sianza na ho kuimba, sianza na ho. Kipindi naanza wao walikuwa shamba, wao makuruti na kanali ndo kamanda. Kipindi naanza wao walikuwa shamba, wao makuruti njuni monster ndo kamanda. Kipindi naanza wao walikuwa shamba, wao makuruti na washe ndo kama Kudomana mdeo tesipoi, mdeo tesipoi poi, 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 mdeo tesipoi. Now this is boy for him, now this is boy. Now this is boy for him. Oya mani hizi ni kazi basi acha makuzi. Hizi ni kazi basi acha makuzi. Kwa mdogo vipi unaleta ukuzi. Weasha zako hizo zako za kitozi. Na washka jifeki kwa nguwa wakatizi. Unanidisi kujua mziki wangu. Na vile vile kuhusu habari zangu. Uwezi jua wewe siyo chafu yangu. Wau ni wangu tonajua kodi zangu. Slow but sure ni ongezo tahila. Naishi pisi sela nundare kisela. Napigia kimi hata kama sija kula. Basi choko nidisi unizidishi asila. Uja mani kwa unatoto wa mama wapie. Kwa unamachizi fake wilese. Kwa unatoto wa mama wapie. Kwa unamachizi fake wilese. Ya uli nipo palila na fosi kijeshi. Washe yupo palila na fosi kijeshi. Najuni yupo palila na fosi kijeshi. Nasmolu yupo palila na fosi kijeshi. Wendo mana mdao tasipoi. Mdao tasipoi poi, mdao tasipoi. Mdao tasipoi poi, mdao tasipoi. Now that's a boy for him, now that's a boy. Now that's a boy for him, now that's a boy. Now that's a boy for him, now that's a boy. Now that's a boy. I got gone up, waze wa sheria pombe. Si wanachota unya, tunatembea na ufagio. Nyeuli ya pingwi. Na ukipinga shauri yako. Watoto wa shamwino, watoto wa chori. Watoto wa Pakistani muna mbaya. Watoto wa vampara. Kubali sana mwanangu chidi bobo baba shebi. Watoto wa babasi na shamsia. Watoto wa nukepu. Anisalimia mama hake na shamsia. Chako chumninja. Watoto wa matempa. Kubali sana mwanangu Davido mtailandi tikeli kubwa. Watoto wa mbisi. Yei babu, Texasi. Mwanangu Latino.
watoto wa fire suni
mwanangu
miloke
super junkies baba mishir watu watu sinamili keke
usakachu
championi mido
ya boy got the light in a cash up
mani bumbo
manager biki marifti
mwanangu msela bobo
watu wa salanga doma tempo
saulo mshenzi stinko
tutuwa shenzi.